Skiza, mage mage. Skiza. Check. Ini doba ingine clean kama una ni feel Caribbean songe tuna beat. Ay, yo kama umejipin mingo na kijin na mangoma sashinda repeat. Ay, suna jojaba ni green marijuana green kani evidence una delete. Ay, yo kama umejipin mingo na kijin na mangoma sashinda repeat. Ay, skiza, it is a big thing. Diana mdogo sahi anafotanisha meeting. Ndoku watokea na kwa nyumba niko streaming. Cheki right left ni manuru wako screaming. Nuka mekula beating na kwa keja niko sipping. Drinking na makwela wako simping. Nuka meshikanishwa na mamoria wako pimping. Sleeping na kwa ndoto niko singing. Ay, ini doba ingine clean kama una ni feel Caribbean no songe tuna beat. Ay, yo kama umejipin minko na kijin na mangoma sashinda repeat. Ay, suna jojaba ni green marijuana green kani evidence una delete. Ay, yo kama umejipin minko na kijin na mangoma sashinda repeat. Ay, skiza.
Ring, ring, nani nani beep kwenye sim, kisherei nani ita kwa majina. Beautiful queen, gozi melanin. Ding ding, doctor ring ding. Master kwenye sim, masterpiece. Nana nisema na miss and I never miss. I confuse all my enemies.
Ini doba ingine clean kama una ni feel Caribbean no songe tuna beat. Ay, yo kama umejipin minko na kijin na mangoma sashinda repeat. Ay, suna jojaba ni green marijuana green kani evidence una delete. Ay, yo kama umejipin minko na kijin na mangoma sashinda repeat. Ay, skiza, misi na denina nanambia na kudai. Ay, chekia dinyole ya mechanganisha die. Ay, sezi kuchotwa sasa mbona mini lie. Wanasema midio master nikizidio neza die. Skiza, isina denina nanembe na kudai. Chekia dinyole ya mechanganisha die. Sezi kuchota sasa mbona mini lie. Wanasema midio master nikizidia na zadai. Skini doba ingine clean kama una ni feel Caribbean no songe tuna beat. Ay, yo kama umejipin minko na kijin na mangoma sashinda repeat. Ay, suna jojaba ni green marijuana green kani evidence una delete. Ay, yo kama umejipin minko na kijin na mangoma sashinda repeat. Ay, skiza.